Ingabe ishwalani leli.
Tele madlozini.
Ingabe patila mima.
Tele madlozini.
Ingabe ishwalami leli.
Tele madlozini.
Oma.
Wait. Tele madlozini.
Ingabe patila mileli.
Tele madlozini.
Ingabe ishwalami ma.
Tele madlozini.
Ngabe patila mile.
Tele
madlozini. Ngiyacela yini bokhokho. Alalo. Ngiyacela yini bomkhulu. Isho noma iphathi lele. Ivelelwa ngamashwa mina. Banyikomba ngaphana ngapha. Angazi noma ngiyahlolelwa umhlola noma ibhaye. Oh, mama, hey. For reality, time will come for integrity. Time will come for honesty. People have to learn not to lie anymore. Kick the lag away. Kick the lag in a bum cool. Zinyanya za bantu bomku. Zinyanya za babatu bomku. Atum chula cha cha.
Wolu pengeli hlozwe botebo. Wolu pengeli hlozwe mtwakethe. Wolu pengeli hlozwe sesebo. Wolu pengeli hlozwe babe.
Let Danny go.
Oh, little piggy, it's just a way for.